ninjafini.com. Ula, ula, oh na 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 na, oh na na na. Ukisikia mapenzi, ndoa ya kuchi kuchi, mofa ya umenibwia gubi gubi, katawa ya hata moyo wangu upure ntaugia. Kwa konshalo kwenye shimo umenitoa, sexy mama nimeupoa. Oh girl, you the one, you the one. Love me double 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 double. Sende kama wale kama wale. Love me double 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 double. Changanyikiwa yako sauti, shakupaga kwa kumauti, na kupigia kasaruti, cause you're one and only. Vigeregere mama shauti, binta konta wasiruki, wanafibi sasi bunduki, ila ndo imesha hiyo. Kama uzuri unaoneshe, yeah, baby waoneshe, waoneshe. Tabia unayoneshe, yeah. Oh. Tepe tepe kwa konshalo kwenye shimo umenitoa, sexy mama nimeupoa. Oh girl, you the one, you the one. Love me double 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 double. Sende kama wale kama wale. Double, 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 double. Oh no, come on, this day. Yeah, yeah. No, 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 no.
Music at ninjaphoenix.com.